moli
dagala dagala enya kuno kukwano mudenda kunoma owange kwe dagala ah dagala burande mu mukwano ndi ala buponya ndi uo ate nkudukolo ndaga wakoli kamereka nga komunjala nga kakanya mithinking okuchawa ndi wakuholo ndaluka obwango mubiri n'omutima wabyefuga oli mu buli kyenjagala sisigaza nze kyenjoya nzudde essanyu lyange nakuma gwe dagala li dagala dagala enya kuno mukwano oludde nakuno owange gwe dagala ah dagala obulwadde bw'omukwano bifudde yala bumponya Love, love, yoka jendi nazo kukuwa ngade mwafu Siti doba juju tunita wana miliva uo forever mabubu Eno love, love, yoka jendi nazo kukuwa ngade mwafu Siri kuyisa dafu, siri kurumia hatu Nanti ndi uo forever mabubu Baby I miss you Gala need you te wabenga chenjo ye malafi fagati Li dagala dagala enya kuno mukwano rudenda kuno owange gwe dagala ah dagala burande bo mukwano bifudde yala bumponya chiche wangula
enya kuno mukwano
baby gale teka wosura
burande bo mukwano
Byange nsabinzi janjaba
Obulwadde bw'omukwano
It's the NCL Bruce Wayne Mada